kwami ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngiyakudinga wesoka lami,
wesoka lami.
Isono sami ukukuthanda nginhliziyo yonke. Ngiyabona zofelo thandwe,
felo thandwe.
One thought, one me babe, one me susana. Ngiyabona zofelo thandwe,
felo thandwe.
One thought, one me babe, one me susana. We will meet again.